the third year. Na mina kumbia bado. Sina sababu ya kuangalia kando, my dear. Nimetosheka na wewe. To be sincere, na kupa mini to fumble. Haya mapenzi yatanionesha mambo, my dear. Mami naomba nielewe. Honi na mapungufu yangu na wewe una yako. Na shida zangu mezifanya zako. O miaka tatu meniita wako. Hoa. Natabasamu kwa sura yako. Tangu siku ya kwanza mpaka leo ipo. Ni miaka tatu, but you still treat me the same. Hoa tatu, bada miezi tatu. Tualike watu kwa harusi yetu. Hoa tatu, bada miezi tatu. Tualike watu kwa harusi yetu. Msimsho, msimsho, msimsho. Nimejipanga na pete. Msimsho, msimsho. Please msimsho. Nimejipanga na pete. Oh maybe leta tupange rurasho. Oh, oh. Or maybe twende introduction. Show, show. Oh, oh, oh. Show new reaction. I am sim show.
City Sounds Productions. City Sounds Productions.